Ingabe uJesu wazalwa ngoDisemba? IBhayibheli alisitshela ukuthi uJesu wazalwa nini. Kodwa liyasinikeza izizathu ezizwakalayo sokuphetha ngokuthi akazalwanga ngoDisemba. Cabanga ngesimo sezulu sangoDisemba eBethlehem, lapho uJesu azalelwa khona. Inyanga yamaJuda uChislev, enguNovemba-Disemba, kwakuyinyanga yamakhaza nemvula. Inyanga elandela leyo kwakunguTibeth, December-January. Amakhaza ayeshubisa umkantsha ngalenyanga. Ngezinye izikhathi likhithike ezinkangala. Ake sizwe ukuthi iBhayibheli lithini ngesimo sezulu salendawo. Umlobi weBhayibheli uEzra uveza ukuthi uChislev ngempela wawuyinyanga eyaziwa ngamakhaza nemvula. Ngemva kokuba ethe isixuku sasikade sibuthene eJerusalema ngenyanga yesishagalolunye uChislev ngosuku lwamashumi amabili lwenyanga, uEzra ubika ukuthi abantu babeqhaqhazela ngenxa yezihlambi zemvula. Mayelana nesimo sezulu ngaleso sikhathi sonyaka, kwabona abantu ababebuthene bathi, "Yinkathi yezihlambi zemvula, asikwazi ukuma ngaphandle." Ezra 10 verse 9 no-13. Yingakho abelusa ababehlala kule ndawo babeqiniseka ukuthi bona nemhlambi yabo abekho ngaphandle ebusuku ngoDisemba. Nokho, iBhayibheli lithi abelusi babesendle beluse imhlambi yabo ngobusuku uJesu azalwa ngabo. Eqinisweni, umlobi weBhayibheli uLuka uthi ngaleso sikhathi, abelusi babehlala ngaphandle belinda imhlambi yabo ebusuku, eduze kwaseBethlehem. Luka 2, verse 8 kuya ku-12. Phawula ukuthi abelusi babehlala ngaphandle. Akukhona ukuthi babezihamba-hambela nje ngaphandle emini. Babe nemihlambi yabo endle ebusuku. Ingabe leyo ncazelo yokuthi babehlala ngaphandle iyafanelana nesimo sezulu semvula saseBethlehem ngoDisemba? Cha, ayifanelani. Ngakho okwenzeka ngesikhathi uJesu ezalwa kubonisa ukuthi akazalwanga ngoDisemba. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Ukuze uthole okwengeziwe, bheka amakhasi 35 kuya ku-39. Encwadi ukubonisana ngembhalo enyatheliswa ofakazi bakaJehova. Umbhalo waphansi uyaphela. Izwi likaNkulunkulu lisitshela ngokunembile ukuthi uJesu wafa nini, kodwa kuncane likushoyo ngokuthi wazalwa nini. Lokhu kusikhumbuza amazwi enkosi Solomon, "Igama lingcono kunamafutha amahle, nosuku lokufa lungcono kunosuku lokuzalwa komuntu." Umshumayeli 7 verse 1. Akumangazike ukuthi iBhayibheli lisho okuningi ngenkonzo nokufa kukaJesu, kodwa okumbalwa ngesikhathi sokuzalwa kwakhe.